Yes, smart brain, size good. But I don't know. Yeah,
it's daddy again.
Siku saba baada ndoa aliniruhusu nideke, kiwa kifuani mwangu alilopoka siri zote. Limwamini zaidi na nkazidi kumkea, kumbe kwangu ana mipango yake. Alinibadili mfumo akafanya niokoke, niliacha uhuni nikatubu dhambi zote. Lisi lada Mungu baba amenshushia, I don't wanna Bona sikumbuki wapi nilikosea, vingi nilitimiza nawe ndio lisifia. Nitasema nini kwa nilio wavimbia, pindi penzi lipo on fire. Nami mwanadamu pia nina hisia, morangu unadunda na maumivu nasikia. Naishi unafurahi kona na kulilia, I don't wanna
After the honeymoon,
mambo yote yalichange. Zile baby zimekata, mpenzi hani squeeze sitiki kabisa. Naitwa wewe njoo hapa, inaniuma mbaya zaidi natumika. Kwa Mary Brain, hivi ulikosa kipi? Kama siyo makofi na matusi, ulivo niacha umefanya fresh, sababu hata sijui nilikupendea kipi. Ukisema pesa utakuwa stichi, kumbuka ni wewe ulionifilisi. Kwa dawa za kwenu ulingeuza chizi, ulinipa sabuni pindi nilipoomba sex.
After the honeymoon.
After the